Mukukuma nandizo mwesi, munga choga wanandimbare wina. Kapena mwina muli ndichimo, la menesi munga tola pa.
Mbuye alipo, ndipo okonzeka, kuti iwe ndine, chimu pase chimora tu. Kuti tiende munjira yomwe mwini arufuna ndikurapa chimora tu.
Sana ndimchi mako kusanga zapwino nditsoi patso kama mchima wanga wafunari kusanga zoi pa kambili tupila ngali machimwa zau mulungu na beleka kufuli neo soka kwa neo singizi wachuchitika kama mchima wanga wafunari kulapa kuyenda kule mulungu kama chimo la pakati tate wanga mozo nilege
sale
muyende nineje sanjaro mutindi pitano kumambako moza nilege nene jimwanire muyende nane kumambako. Zovutari kusanga njira zewiri ziriko zovutari
sukangaka
jina yopita kwa Yehova ndio ipaeli ndimanzuzo kuma kuma peto ache kuli moyo wa muya oh jina ya satana. No, hope to monga chitonya dako kama infaidi pafubi. Oh, 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 nakana satana.
Tatensa ndipitiri.
Nifuna kupita na nuku mambako.
Tie nera ifa kwa mchitire chifundo.
Musa dinegele le dimoni na kunja.
Timamo,
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 So funa tanganje tsamamba tso.